hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa bishii hore sheegay cabsida ay ka qabaan in macluul ka dhacdo Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo December. Hay'aduhu waxay sheegeen in saasaantu muujinayso in xilli roobaadkan uusan da'aynin roob ku filan, taasina ay sii murjin karto xaaladda bini'aadminimo ee waddanka. Haddaba intee le'eg ayay Soomaaliya u jirtaa in looga dhawaaqo macluul? Su'aashaasi waxaan weydiiyey madaxa hay'adda gargaarka qaramada midoobay ee isku dubbaridka u qaabilsan Soomaaliya, Ian Ridley.
Yes, so we're right now at the beginning of October and the drought continues to bite. So we have almost 8 million people in need and over a million people.
Waxa uu yidhi waxaan hadda joognaa bilowga bishii Oktoobar, abaartiina weli dadka qaniinyo ayay ku haysaa. Waxaa jirta, ayuu yidhi, in ka badan 8 milyan oo baahi ay hayso iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo barakacay, iyadoo sababtuna ay tahay 4 xilli roobaad oo guuldaraystay laga soo bilaabo bishii Oktoobar sanadkii 2020. Waxaan ku jirnaa, ayuu yidhi, bilowga xilli roobaadkan, waxaana rajaynaynaa oo aan baryaynaa in roobku imaan doono. Laakiin marka aad eegtid, ayuu yidhi, sida ay wax u socdaan dhowaanahan, khubarada saadaasha hawada iyo kuwa cimiladuna waxay sheegayaan in xilli roobaadkan bilaha Oktoobar ilaa Diseembar uu guuldaraysan doono. Taasi waxay kordhinaysaa, ayuu yidhi, halista macluul dhacda, waxaana qarka loo saaran yahay macluul gaar ahaan Baydhabo iyo Buurxakaba iyo gaar ahaan dadka barakacay ee ku sugan magaalada Baydhabo. Waxaan hadda awoodeynay isugu geynaynaa, ayuu yidhi, goobahaasi Baydhabo iyo Buurxakaba, iyadoo hay-adaha gargaarku ay sii kordhinayaan taageerada dowladda si loo xaqiijiyo in laga baaqsado macluul. Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA ee Soomaaliya, oo ka hadlayay inta loo jiro in macluul lagu dhawaaqo, waxa uu yidhi,
to be clear, we're not talking about a famine declaration across the whole country. And to be honest, it's very, very difficult to put a percentage on it.
Waxa uu yidhi, haddii aan kala caddeeyo, kama hadlayno in waddanka oo dhan macluul looga dhawaaqo. Si niyada, haddii aan u hadlana, way adag tahay in tiro boqolley ahaana lagu sheego. Waxaan oran lahaa, ayuu yidhi, dhammaan saadaalihii la sameeyey sannad ilaa sannad iyo barkii lasoo dhaafay waa ay rumoobeen. Haddii ay roobabku da'aan, gargaarka bini'aadminimona la gaarsiin karo kuwa u baahan waa la baajin karaa macluul. Taasi ayaana rajaynaynaa. Dadka deegaanka Gariil ee gobolka Gedo ayaa sheegay in weerar dhacay toddobaadkii hore ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen 12 qof oo qoday ceel biyood. Dilkan ayaa imanaya xilli abaaraha iyo biyola'aantu ay ka sii darayaan waddanka. Waxaa kaloo ila lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya gargaarka, hase yeeshee sababo ammaan dartood codsaday inaan magacooda la sheegin, ay u sheegeen idaacadda V O A in baabuur iyo shaqaale kuwa gargaarka ka shaqeeya ah la weeraray Sabtidii. Weerarkaasi oo lagu tuunsan yahay inay geysteen maleeshiyada urka Al-Shabaab, Ian Ridley waxa uu sheegay in dhacdooyinkan ay u baahan yihiin in la fahmo sida ay wax u dhaceen ka hor inta aan gunaaneed laga qaadan. Waxa uu sheegay inuusan haynin faahfaahinta ku saabsan weerarka loo geystay shaqaalaha iyo baabuurka. Waxaasoo intaas ku daray in weerarada lagu qaado shaqaalaha gargaarka ay yihiin kuwa xadgudub ku ah sharciyada bani'aadminimada ee caalamiga ah.
Yes, so there have been some incidents in the last few days, such as you mentioned, and that marks a worrying turn in the situation. And when humanitarians are targeted,
waxaa jira, ayuu yidhi, dhacdooyin dhacay maalmihii la soo dhaafay sida aad sheegtay. Taasina waxay calaamad u tahay, ayuu yidhi, arrin laga walaaco. Markii shaqaalaha gargaarka la bartilmaameedsada, ayuu yidhi, aad bay walaac u leedahay. Waxaan u baahanahay, ayuu yidhi, inaan fahamno sida ay wax u dhaceen ka hor inta aynaan gunaaneed ka gaarin. Laakiin waa arrin macquul ah, ayuu yidhi, in loo qaato in xoogaga aan dowliga ahayn ee hubaysan ee deegaanadaasi ku sugan inaysan doonaynin shaqaalaha gargaarka inay shaqadooda qabsadaan. Sidaasi darteed waa arrin walaac weyn leh. Waxayna ila tahay, ayuu yidhi, inay taasi tahay go'aankii ay hore Al-Shabaab ugu caddeeyeen ee ahaa in gargaarka bani'aadminimo ay wadaan hay-adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba aan laga soo dhaweynin deegaanada ay gacanta ku hayaan. Ian Ridley waxa kale oo uu sheegay in dagaalada ka soo cusboonaaday meelo ka mid ah waddanka ay laba siyaabood dartood u yihiin kuwa ay ka walaacsan yihiin. Tan koobaad oo ah in shaqaalaha gargaarka ay waxyeelo ka soo gaari karto dagaalada, iyo tan labaad oo ah in markii goob colaad ka dhacdo lagu burburiyo anteenooyinka telefoonada, cisbitaalada, iskuullada, goobaha cuntada lagu kaydiyo, iyo ilaha biyaha. Taasina waxay dhalisaa, ayuu yidhi, baahi bani'aadminimo oo daran. Waxaa kaloo colaadan ay kordhinaysaa, ayuu yidhi, tirada dadka u baahan gargaarka bani'aadminimada. Madaxa OCHA Ian Ridley waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyada colaadu ay fahmaan waajibka saaran marka ay noqoto sharciga bani'aadminimada ee caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarku ay tahay inay si xor ah ugu gudbi karaan dadweynaha meel kasto ay ku nool yihiin. Dadkuna waa inay si xor u heli karaan, ayuu yidhi, gargaarka bani'aadminimo. waxa intaas ku daray oo uu yiri shaqaalaha gargaarka waa inaan la bartilmaameedsan kaalmadana aan la leexsan sidoo kale waa in faraaqo loo siiyaa ayuu yiri hay'adaha gargaarka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si ay shaqadooda u qabsan karaan uguna adeegaan dadka baahan